sawirkii toban iyoona lama malaa'igtii rabbiga maryan iyoona yuusuf yaa la waranti waqtigii hore yaa rabbiga ahdi sidan ku gaadi ba'dishay lan isin gargaaro yaa sin dire rabbiga ogsoonaay unuu dadhun intii ane laakiin eebbahay mana hilmaamaaw maya rabbiga unuun na jeceliye sidaas dartiyey yaah aan diri wiilshay iise madiisamada ka kooyey iise maay aan kooyey ardiga intii ummadda dhammaantiyey u gargaaro hadda ka hor may jiri jiri bil aan magaashay maryan la aro ibraahim farajay yaahkii dhalati nin ma lahayne ebadshayna magal ma aragne laakiin nin yuusuf la araw yaa inni kahsanayti maalintii oya malaa'igta rabbiga samada ka kooyti mayna ati maryan ha un absatooy unug yaa dhali doonte magaashayna may la aree iise walaalikii jeede taas ma anheed gargaare ummadda oo dhan yaa in gargaare dembigoodna mal ha suusadaaw marlamaad yaa malagii rabbiga riyo anki kooyi yuusuf wayna areey maskadaa shaki aan gelisooy balantaas unug bil aantaas unug yaa dhali doonte rabbiga dhinashay yaa ki kooyi unug shayna kii eebbe yaa nogodee maryan iyoona yuusuf sidii rabbiga aan sheegi yaa weeleng.